Usebenzele umqono sedume ngalela acula ngalo elithi mihlo kaZulu yesizwa ethotshulwe yingwe eratanyane ekhezi ngo-1980. Wathi khula wahle wabanga ubizwa sabele emagwayeni kwezembube lakweminye imihlobo yezomculo. Lesizwa ethe ngokufika eGoli ngo-2001 yazakhela udumo emculweni kamasigandi ithi esintwini awuziveze emuntwini ungambingelelanga.
Sanibonani balaleli nabalandeli bamehlo kaZulu nabathandi bomculo wesintu. Ngizosho mina ngithi ngumehlo kaZulu angisheshi uma ngishaya ingoma ngoba ngisuka ngifuna ukudlulisa umlayezo wonke amahlongandlebe ezweni lakithi. Ngiphuma khona phansi ekheze amafiphisi umfule nguphuza umphuzu kafusi.
Umehlo kaZulu ethule idlalate lakhe lakuqala ngo-2011 esithi umakhelwane wami. Leli ke lalandelwa ngelithi iphupho lami ngo-2013. Uthi ke lamadlalade yiwo enza wethiwa igama elithi Mehlo kaZulu.
Umehlo kaZulu kusho ukuthi ke sengikhuphe iCD lami lokuqala umakhelwane wami. Abantu ngemva kokujabulela lo mculo base beyasho ukuthi hayi singathanda ukuthi sikubize ngokuthi ke ungumehlo kaZulu ngoba besuka bebona into engisuka ngicula ngazo ukusho ukuthi ke ngililihlo likaZulu uZulu singathi ngamahlabe ezulu.
Lonyaka lensizwa iziyedu ledlalade elengoma ezilithumi lambili elithi izitsha lonake limumethe ezifundisayo kanye lezokholo. Umehlo kaZulu uthi isihloko saleli dlalade siqukethe okunenge.
I-album le entsha ithi izitha. Uma singabantu siphila emhlabeni lana vele angeke bekuthande bonke abantu. Usuka uhlangabezane nento eyinengi especially uma usukuwo lo mculo lo sikuwo umculo wesintu. Izitha ziba khona kakhulu. Manje ke ngithi ngikhuza ukuthi hayi bafowethu mina ngizanga ngobubi ngize ngokuzoshaya ingoma.
Lo mculi uthi usebenze gadalala ukuthi owakhe umdumo kamasikandi wehluke kwabanye omasikandi.
Nakhona ngizothi ngumasikandi ngoba vele ungaphansi kwaleyo category. Kodwa ke mina umasikandi wami kakhulu ngoba ngingumuntu okuhlala kakhulu kusichathamiya, okuhlala kakhulu kujazz. Kusho ukuthi umasikandi wami unaleyo feeling okwenza ukuthi ekugcineni kube yifusion kamasikandi nejazz nesichathamiya.
Lumehluko wona uzwakala mgceke langendlela aqumaqumba ngayo iziginci zakhe. Umehlo kaZulu uthi akasilibali isitsho esithi ungabaklolodeli abakubambele ilele nxa usufike esiqongweni funa balisuse kuhle kube ikutshabalala kwakho.
Ngidlulisa ukubonga kakhulu ebantwini bakithi. Sometimes ma wenza into ubona abantu bengayijabuleli mhlawumbe bengayi-appreciate nawe leyo nto iyakuletha down. But ke ngale ndlela abantu bakithi abangamukela ngayo ngithola amafoni, ama-inbox, ama-WhatsApp bengikhuthaza nami kungenza ukuthi ngikhuthazeke.
Weyinye yalezi ngoma ucula ngonina ongasekho emhlabeni. Uthi unina uMakhumalo wayemthanda ukuthi wayethi nxa efika ekhaya evela eGoli ahlaphume phandle amhlangabeze. Kodwa khathesi nxa esengena ekhaya akasekho omhlangabezayo.
Hayi akekho ufana lomama wami. Hayi angimbonanga ufana lomama wami. Hayi akekho ufana lomama wami. Hayi angimbonanga ufana lomama wami.
Uthi ke lingoma lalelidlalade akaziculele yena yedwa kodwa unikela la kubo bonke asebabhutshelwa ngonina. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Mama, 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 mama